Hey, Paso Music.
So kikala long hair, yani pako na butia dia. Yo mama sena drama kwako nzatulia. Leni funza kurala, kujali wako star. Na mi natamini sito kwacho kizuba. Jicho na lembua, ukilia kwa ngumfua. Kianza jisha uwa, ndo kabiso nani uwa. Sena baka, tayali nisha kujua. Penzi lako shani teka, unambana kama mafua. Mashnipe real love, japo kuwa sijezoea. Ameniteka na jeleza kama ngoso kwa mazoea. Chakupa moyo hanyo si uwacho kapotea. Kikungata langu epo si kutupi aizoea. Peke endo na hadi ya kuitwa media. Kutu sabi bado vika japo siyo malia. Let's take zangu fika yani paka isia. Baby call me king wendo wang magia.
Mtoto mturi unekutia. Sikia ya maneno na kongia. Asitotoka kukwimbia. You're my lady, lady, yeah. Mtoto mturi unekutia. Sikia ya maneno na kongia. Asitotoka kukwimbia. You're my lady, lady, yeah.
I am your hero baby kama makantoni. Njo geto tena mbiyo mami huku mamtoni. Busu zito pema mito wendo pala ngumachoni. You're my pillow say hello. You're my number one. Sino tani mama. Nakupa shima sola wama. Sinifanye drama. Kwa kosha zima tumazima. Niku hak ama. Nikumbatie mwele nzima. Kwa kumeni ndama. Nikose pole nsijizama. Basi nipe love mami. Mini dive. Kwa kumeble map. I need the real love. Sumeze wangu mtima. Nta cry zedi ya klima. Penzi letu moto moto. Akuna na weza zima. Kuita dia, wendo wangu magia. Mesi teka zangu sia, misifa na kumwagia. Misha kupata nisha data choki kukumbia. Damon, mishe pata wendali kwa ngutulia.
Mtoto mturi unekutia. Sikia ya maneno na kumbia. Asitotoka kukumbia. You're my lady, lady, yeah, yeah. Mtoto mturi unekutia. Sikia ya maneno na kumbia. Asitotoka kukumbia. You're my lady, lady, yeah, yeah. Sipo maneno kibao. Tusha waziri ya tena nao. Hata haya wana hao Baby bora bora moyo ni shanchora. Kama mane pesa ntakupa madola. Weno zina yangu hakuna kunpora. Hey, wapo kwenye maneno maneno. Sipara mingi misemo. Wanatafuta kopenyo. Warutenganishe. Baby bora bora moyo ni shanchora. Kama mane pesa takupa majora. Weno zina yangu hakuna kunpora. Hakuna kunpora. Yeah.
Yo.
Hey.
Whoa. So we back again. It's a B-Boys. Gentle J. Featuring your B-Boy. You can call me. Taking over. Hey, yo. Wapi Watasha. Yeah. Just know one thing. There is nothing which can hurt the world more than love. Man, you gotta be careful. Cause nobody's perfect right now. Holla.